kupenda baby, na kupenda wewe ndani ya mtima wangu mama, kowe mwenyewe ni kumbari na we, siko radhi ni kukose wewe, niko tayari wanipige mawe, ntasubiri niwe mimi awe. Ushanifanya niwe mentor, mentor, hata chakula sikitamani, I wish ungekuwepo, epo, cheze cheze wote wangu mwandani. Ushanifanya niwe mentor, mentor, hata chakula sikitamani, I wish ungekuwepo, baby, yeah. Ntasubiri, yeah, yeah, usirie mama. Mapenzi, 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 minakosa amani, na momba mola we urudi nyumbani. Mama, ufananishwe na nani, nime misurivyo nipa zamani. Subira mola menipa, siku ikifika, mikuwa penzi lako. Ushanifanya niwe mentor, mentor, hata chakula sikitamani, I wish ungekuwepo, epo, cheze cheze wote wangu mwandani. Ushanifanya niwe mentor, mentor, hata chakula sikitamani, I wish ungekuwepo, epo.